waadoo Ibrahim aad u maadsan tahay in waad garan kartaa saddex bilood dad lagu xiray guryaha soo bixinay la dhahay marka in hadda la soo daayay marka maasha Allah waxa u maleysa in albaabadii in la soo furay dadkii aroosyadii aad loo qaban qaabina in Melbourne, Sydney, Brisbane, meel walba in aroosyo ayaa isaba taagan bisha December, January, itsa maxalla aad iyo aad loo dabaaldegayaa.
Marka adiga shaqadiina waa soo noqotay marka hadda mashquulata.
Hadda mashquulana ha taleefanka hadda waa iska dabaaldegayaa. Saddex biloodna waxaan taagneen. Salaamu alaykum waxna soo dhahan waane.
Marka Melbourne kaliimaana xataa goboladii aadaysaa oo halkaas aad maaragtay aad.
Goboladii ha, goboladii Melbourne, meel walba marka aad iyo aad shaqooyinku u soo noqdeen aroosyadii. Aroosyo badan oo baaqday waa fahmi kartaa oo dib u dhacay.
Dumarka ayaa iyana diyaar garow xoogan ugu jira ka qayb galkooda aroosyada soo aadan ee Melbourne iyo gobolada kale ee dalka Australia oo muddo saddex bilood ah aan la tagin. Nadiifa Maxamed ayaa aaminsan in toddobaadyadan ay u tahay maalmo mashquul badan.
Aroosyo badan oo dib loo dhigahay ayaa jaaniskan u arkay inay ka faa'iideysan karaan. Hadda waxay noqotay muxuu ahaa iska soo dabadhac qof walbu leeyahay inta haddana lockdown kale la geli ka gaartay. Aroosyo badan baa wiida soo socda in lagu soo foolne. Innaba caadi maaha dumarku waa shidan yihiin aan ku leeyahay wax dhaxaya durucdii ku jirtay kartoonna dib baa boorta looga gasi doonaa hoteeladii iyo meelihii laysku arki jirayna hadda unbaa maaragtay la wada shidi doonaa. Marka waxaan umaleynhayaa aabada xaawa waxaa sugi doontaa inuu babysitter uu noqon doono gabdhihiina ay dareemi doonaan inay farxadahooda la qaybsadaan saaxiibadood.
Intii xayiraadda lagu jiray goobaha aan daruuriga ahayn ee la xiray waxaa dowladdu ay siinaysay lacago ay ku ilaashadaan shaqooyinkooda, laakiin dadka sida Hashim oo kale muusiga ka shaqeeya ayaan helin qarashaad sida uu Hashim u ka waramayo.
Industriga oo muusiga waa industriga keliya oo xoogaa yar oo laga leexday oon saas loo gacan qabanin. Aniga shilin dowladda ima siinin in terms of maxaa la dhahaa intii oo lockdownka lagu jiray aroosyada ii baaqday. Kambanigaygana waa kambani registered eh, taxpayerna waan ahay, laakiin saas ay tahay. Waxaa loo baahan yahay lagu leeyahay proof of income bishii meeqa samaysa waxyaabo badan waa fahmi kartaa. Marka maadaama uu DJ-na yahay booking ma aha mugta salary oo socda oo joogto ah ma aha, marka saas darteedii layguma caawinin as a DJ from dowladda. Laakiin maadaama uu shaqadeedii kale istaagtay oo week shaqadeedii kale dhankaasaa jobkeeper laga siinay.
Hadda markii dib loo furay oo lagu dhawaaqay in wax walba ay dib u soo laabteen, ilaahay hadda marka meeqa ayaad bookingkaaga uu sii maray hadda dadka ay ku ballansanayaan?
Wallaahi last week and half waxaa u maleynaa almost waxaa la booking gareeyay 30 aroos
oo soo socda
ilaa February.
Haye
haye, qaarkood waa aroosyo baaqday from August, September iyo October oo dib loo dhigay.
Wixii dhan isgagaaray
ha, marka maadaama saddexdaas bilood July kasoo bilaaw July iyo ilaa October aroosyadii baaqday aba kuwaasaaba 15 gaarayaan.
Marka fanaaniina kama heesayaan oo adigu unbaa qalabkaaga yarka ayaa fanaan u ah soma?
Qalabkaygii aniga fanaan u ah Melbourne saad ula socotid fanaaniin ma jiraan oo dee aroosyadii ka heeso amba fanaaniin caalami oo adduunka saas loogu yaqaano ma joogaan Melbourne. Aniga aroosyada badanaa keligeyga ka tumo.
Marka heesihii waxaa sii deysaa oo fanaaniintu qaadeen?
Fanaaniinta heesahoodii heesihii Afrikaanka ahay, heesihii Mareykanka ahay.
Marmar marka adiga ma ku tuurataa oo ma ka heystaa meesha?
Marmar iga tusisaa ha.
Waxaana soo dhow xilliga fasaxyada jiilaalka ee iskuulada dalkan la xiro, iyadoo fasaxyadaasi laga faa'iideysanayo ayaa waxaa dalka Australia inta badan aroosyadu ay ku soo aadaan xilliyadan. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.